Alright, though, I wanna track, yeah.
Bwana chandukuno na chimpesha
Chidege
Madibonze na chitumpisha
Chidege
Kenga nivyo chava na tesha
Chidege
Umbanishi
Kaidi chadeo na uka
Yefilo kula landelo
Chidege
Umushiku bonze mpaka mwati
Chidege
Palipipa na kalanya kachini
Chidege
Chimwane
Kaidi chadeo na uka
Hela bosi mwimbi
Hela bosi mwimbi
Chidege
Captain
Captain
Chidege
King Frey
Chidege Kaidi chadeo na uka
Oske
Undeke
Booka
Undeke
Manti Mantai
Undeke Kairi na yonauka Vale landa ndetamba Ilashita kulek walai bilai
Vazi hapa no manene kwena na disendwa Ngamu namba pia vidimba kwena neshitendwa
Alama yo fintuna
Ifirimba
Shira tala no kutamba Welela
pawana
Chibwana chandukuno na chimpesha
Chidege
Badibonze na chitumpisha
Chidege
Kenga nivyo chava na tesha
Chidege
Umbanishi
Kaidi chadeo na uka
Yefilo kula landelo
Undeke
Usiku bonze mpaka mwati
Undeke
Hapa no manene kwena nani
Undeke
Kaidi na yona uka
Theo tini kazi Zeke spata Dati niga debinyo Te ala pakwacha Fox town Otini gap Team success, era former,
Empire.
Era Fico, Top Cartel,
Chilolo,
Emukit, SM Squad, TZTL, era Justy,
Les,
era Junior Sparks, West Energy, West Copara, Botimas,
Livilonga,
HM Classic Music.